around 10:30 wakiwa tea break, he called me na tukaongea tu stories za kawaida tu. Akaniambia anakunywa chai nini, na akaniambia wanafunga kazi saa 7, so anakuja around 2:50. Nikakuwa anxious, kwa nini hajafika kwa nyumba na anafikanga mapema. Nilipiga bado simu yake tena ikashikwa na jamaa fulani, sikumbuki jina lake. Akaniambia, nikamuuliza mwenye simu ako wapi, akaniambia mwenye simu amepata ajali. Nikamuuliza amepatia ajali wapi, akakata simu. Nikapiga tena, kupiga tena akaniuliza wewe ni nani kwake. Nikamwambia mimi ni bibi yake. Akaniambia huyu jamaa amepata ajali na ni kama ameatuacha.
At least mwenye building ajitokeze from a human touch, a communicate na familia, cause sahi since Saturday hakuna mtu ameongea na sisi kama familia, hakuna communication yoyote, so we are just doing things sisi wenyewe.
Tunataka justice for Rafael juu ni alikuwa breadwinner. Nimebaki mjane na niko na watoto wadogo, mimi sina kazi, I'm a housewife. Ni alikuwa tunategemea.